Ekikope kyakushalikisha ekyalenga amakumi abiri na kine. Yesu kumulu. Yohane 19:38. Emirimo y'abatumwa 1:6-11. Ekitumbi kyakwa Yesu bali kisendele okufuma pamusalaba n'okuyakishiika mwiribwe. Leelo pabushiku bwalenga kitatu Yesu alibuukile okufuma kubaafwa. Abantu abengi bali mu mwene n'okulanda nankwe panshiku amakumi ane. Isho aikele pano kyalo. Kabiri bali mu mwene nalintu aleesendwa mu makumbi nga fintu mulemona mu kikope. Yesu pamu n'abantu abaasumiine muli leesa pamu nga Mose nabambi nanomba bakiri n'omweo bali nanomba mu muulu. Mose ali n'entungulushi y'amaka. Kabiri pamuku umowine ali ni kasesema wa kwalesa. Lelo Yesu ali mwana wa kwalesa. Ena ali umukalamba pali bonse. Mose ayabwishe abantu pali bemba. Icho aelengenye ukuti bapusuke kubena Egupto. Lelo Yesu aishile mukutupususha bonse. Abantu bonse aba mukonka n'okumusumina. Ubushiku bumo Yesu akesa pano kyalo nga filafine aile kumulu. Akasenda bonse aba musumina n'okumutumika kumulu uko akaya ikala nabo. Bamunyinane, ushemuli aba ipekanya okuya kumulu na Yesu? Akesa ubushiku bumo. Sumineni muli Yesu Kristu, nishimuli n'okupusuka. Abantu bamubatila takuwa bakuya kumulu. Awo mwilabe pwa, tukaya mwine walaya.
Umutima wanjula temwa sana Pantu mulia mwine asendele Amachusho ayo ineshinga senda Gethsemane we shakakula Gethsemane we shakakula Kwibukisha fumu yandi Yajulile mugesemani
Mwilawe chivanda mweba Yesu Nima mulo mulandu mlefwilashi
Pamulandu wabu miwachalo Wisona wangeli bakusha weka Gethsemani we shakakula Gethsemane we shakakula Kwibukisha fumu yandi Yajulile mugethsemane Yesu yapuna mine kumulu Atile tatanjite chole fwaya Nasumina lomu tima onse Ukuti mfila bantu bapachalo Gethsemane we shakakula Gethsemane we shakakula Kwibukisha fumu yandi Yajulile
Mpela yebuku dialenga chibiri.